Mungu wangu, Mungu wangu, Mungu wangu. Umenitoa kwa hatari, umenitoa kwa magonjwa, umenitoa kwa misiba, umenitoa kwa shida, umenitoa pangoni. Ndio maana naimba, ndio maana naimba. That's why I love you, that's why I love you, that's why I love you. Let's celebrate, let's celebrate, let's celebrate. Dance. Your ass. Cheza. Vigelegele. Umebariki jamii yangu baba,
that's why I love you.
Umebariki kanisa lako baba,
that's why I love you.
You are blessed all the remnant,
that's why I love you.
You are blessed my soul,
that's why I love you.
Oh oh oh,
that's why I love you.
Sitakuacha milele,
that's why I love you.
Hello.